kumvira wa FM tikaona sontaya tindoma de quarter past 11 ndemena kambakare ndichokuti posachedwa pate kaende tirobatsane program yabadera ndeno abazokoneka ngati program ichanditu yambike netina langa ndirozi ntaja koma nomalo ano sindinde khai ndinde alendo siana siana amene nditwa khala kuzipanga introduce okamainawo komanso lindo wa komanso kuti achokera kuti komano mongo kumbutsana program ine yakuti pasiyanda anzathwa ja Youth Impact ndi thandizo la ndalama yochokera ku UNFPA ndeno tikulandire nomwe ndikuti muzipanga introduce dzina komanso udindo wanoja.
Ine ndi Belinda Chimombo, Executive Director, Youth Impact Organization Machinga.
Ine ndi Rita Harawa Sukasuka, Principal Gender Development Officer, Machinga District Council.
Ine ndi Asima Kapalepale, oyimira Chinyamata ku Machinga District.
Ine ndi Kenneth Mkandawire, kuchokera ku chipatala cha Machinga District Hospital, kumene kune magwira ngati Youth Friendly Health Services Coordinator.
Zikomo dzinanga ndichikoni ndichasukwa kuchokera ku Ministry of Youth and Sports.
Alright, amene ndithundi alendo amene sotikhale nawo komano atikhale tikulumikizana nawo pa foni komano musatesana nthawi timafuna ndithu tingodziwa kuchokera kwa inuyo achikondi kwalemba chasuka kuti kodi ndichifukwa chani inuyo mukufuna kuyambisa project makamaka project inayambika kale komano chifukwa chani mwina mukupanga focus kwambiri kwa achinyamata.
Project hii kupanga focus kwa mbili kwa Chinyamata chifukwa tikamakamba nkhani za peace kapena zimene ina zandi mgwirizano Chinyamata nthawi zambiri amakhala kuti satenga nawo mbali kwenikweni sakhala ndi chidwi ndiyeno chaka chatha mu December 2024 pa 12 December a president athu chakulera anakhazikitsa ndondomeko imene inalembedwa tikumva yokhuzana ndi mmene achinyamata angakhalire patsogolo kukhazikitsa bata ndi mtendere Malawi. Ndondomeko iyi kumatchedwa kuti National Action Plan on UNSCR imene kuthandaza United Nations Security Resolution number 2250 imene imakamba zonena kuti achinyamata alipo ambiri pa dziko lapasi mudziko lina lililonse imapezeka kuti chiwerengero cha anthu akumachuluka ndi achinyamata ndi achinyamata tisangowasiya koma akhale nawo pasogolo polimbikisa chilungu mmaiko mwawo kuonjezerapo zokhazikisa bata ndi mtendere.
Chabwino ndi mwakamba kunena zokuti mwaona zokuti achinyamata kwambiri samatenga nawo gawo ndeno timafuna tidziwe kuti kodini masrategies anji amene mwina mwakhazikisa kuti mwina achinyamata zipanga folo.
Ndiyambe ndikufotokozera kuti UNSCR 2250 imanena chani. UNSCR 2250 ndi ndondomeko inakhazikisidwa pa dziko lapasi kuonesesa kuti achinyamata atenga nawo mbali pa ntchito zokhazikisa bata ndi mtendere. UNSCR 2250 ili ndi nsanamira 5. Pansanamira 5 pali yoyamba imene amatchula kuti protection kapena kuti chitetezo. Yachiwiri ndi prevention kapena kuti kupewa. Yachitatu ndi participation metu kamba za kutenga nawo mbali. Yachifolo ndi partnership kumanga maubale amene atakhale pakati pa mabungwe ndi achinyamata ndipo yomaliza imene imaitchula kuti DDR disarmament disengagement and reintegration imene imakamba zokwezeretsa achinyamata amene mwina anali nawo magulu ochita nkhondo ndiyeno UNSCR 2250 National Action Plan kapena ndondomeko imene itakhazikisa ku Malawi kuno ikungotengako nsanamira 4 yokha yoyambirirayi ya kutengapo mbali kupewa chitetezo komaso maubale sitikukamba kwambiri za kubwezeresa chinyamata amene anali nawo kukhondo futi ku Malawi kuno sananira umene usi kukwanira kapena nene kuti suli relevant kwambiri ndiyeno kuchokera pa sananira zimene zizi chimene zimagamba yoyambirira ya chitete ya yatenga nawo mbali imanena zonena kuti tionetsese kuti achinyamata onse akutenga nawo mbali kuyambira kunkhani yopanga ziganizo mu mabungwe makomiti osiyana-siyana kuti adziziwa zomwe dziko likuchita chifukwa takakhalira kudziwa zomwe dziko likuchita sangakhale opanda upangiri kapena kudziwa zenizeni zikuchitika chifukwa nthawi zina zipolowe kaya zisokonezo kapena mikangano imachitika chifukwa chokuti mbali ina sikumvetsetsa so akakhala kuti achinyamatawo akukhala nawo magulu amene wawo kuti akumadziwa zimene zikuchitika ziganizo zimene zikupangisidwa kaya ndondondo zimene zikukhazikitsidwa kusamvetsetsana kudzakhala kochepa zimene zidzalimbikitse kukhazikitsa bata ndi mtendere yachiwiri kukamba zowonesesa kuti achinyamata akutetezedwa munjira zitatu yoyamba ngati kuli zipolowe achinyamata atetezedwe yachiwiri atetezedwe kunkhanza zosiyana-siyana zomwe zimachitikira kukakhalira kubvana ndi zisokonezo zosiyana-siyana yachitatu atetezedwe ngakhale kugwiritsidwa ntchito kukhala oyambitsa ziwawa so pira imene imakamba zowateteza achinyamata munjira zonsezi nsanamira yachitatu imakamba zopewa imene kumakamba zonena kuti achinyamata tapezere zochita tiapatse maupangiri osiyana-siyana onena kuti koyamba takukhala nawo mabungwe opanga nawo ziganizo zosiyana-siyana komanso zochita zoti zitukule moyo wawo wa tsiku ndi tsiku chifukwa zipolowe zina muna m'maiko ena munathamu kumva kuchitika zowa zimakhala kuti mwina anthu aja achinyamata aja akumbemedwa kupanga zimezi kuti apezapo kena kake kulowa manja kapena kuti analibe zochita kwenikweni ndiye kukakhala kuti kuli zipolowe choncha makhala kuti kuwacha kupeza zowasangalatha ndi achinyamata awa tikapezera mabizinesi tikapatsa upangire osiyana-siyana ngati imene timotcho kuti maskills sadzakhala ndi nthawi yopanga nawo zaziwawa pamene azakhala ndi nthawi yopanga mabizinesi amene angapikule moyo wawo pira yomaliza imene tikuyang'ana ngati Malawi ndi partnership yonena kuti achinyamata ngati atakhala m'magulu atamemana ndikukhala ndi magulu okhazikitsa ndikulimbikitsa bata ndi mtendere m'malawi muno mabungwe komaso mabungwe osiyana-siyana aboma ngakhale osakhala ndondomeka imeneyi ikumagwirizana ndi Malawi 2063 imene imakamba kuti achinyamata akhale pasogolo pa chitukuko so iyi ndi mbali imodzi kuti dziko likhala ndi mtendere chitukuko sichingavute kubwera mu ndondomeko imeneyi ya UNSCR 2250 National Action Plan muli ma strategies alipo 9 amene akuchokera kusanamira follow zija yachitetezo kupewa kutengapo mbali komaso kukhazikitsa mawu mbali strategy yoyamba ikumakamba za decision making chichewa kamene unena kuti kutenga kumbali popanga ziganizo zosiyana-siyana zimene zikukhuza miyoyo ya amalawi wonse achinyamata tiapatse upangiri okutha kuti kukhala nawo m'magulu kukhala nawo m'makomiti kukhala nawo m'mabungwe amene amakambirana fundo zosiyana-siyana zotukula dziko lathu kosati kungokhala kokha tikamanena kuti achinyamata akhale nawo sitikungothandaza kuti akakupezekambo kuti mukomiti muli achinyamata ayi koma achinyamata awa apatsidwe information apatsidwe mfundo zonse zosiyana-siyana mu makomiti ngati amenewa strategic outcome yachiwiri kapena strategy yachiwiri ndi capacity building imene tikamba zowapatsa upangiri ndi manena unena kuti akakhala kusowa zochita kapena akungokhala chilichonse chooneka kuti chikuwapatsa chimwemwe amapeza kuti achinyamata acha akupanga nawo ndiye kuti olo atakhala kuti akumembedwa ndi kandirama kochepa adzapezeka kuti akupanga nawo zifuzo sainera ba mene wawe ni otakazi kisente ndiri ndega basi le building yetu kulimbi kita mabungwe osiana siana kuti atandize achinyamata wandi masiki uzo siana siana ngati chito za manja kaya kapangidwe ka business kaya mapuzira za utsongole ringari leadership trainings so kuti akale ndi achinyamata wakale ndi upangiri okwanira kuti athaku kazikitsa nawo bata ndi mpendere komaso atesezochita ichilinga chokuti sangakhalenso kuti akutuluka kumakapanga zasi wawa pamene athakumapanga ntchito zotukula miyoyo yawo
athawaza likwambi kapena mwina paliso zina zowonjezera
ma strategic outcome alipo 8 ndingonena mwina folowoka kuti conflict prevention imene magamba zonena chinyamata akhale pakatikati aphunzitsidwe ikumemeza ndondomeke kuti achinyamata aphunzitsidwe kudziwa amene timati ma early warnings ndi ma early responses kuti atha kudziwa kuti zimezi kuchitika zitha kuyambisa chiwawa achinyamata akaphunzitsidwa zimezi taphunzitsidwe kapewedwe kake ndicholinga chokuti pasakhale chiwawa koma achinyamata akhale patsogolo kukhazikitsa bata ndondomeko iyi yakhazikisidwa mu nthawi yabwino chifukwa chonena kuti chaka chino changati chili chaka cha ma elections ndikuti achinyamata athu akhala ali patsogolo tikasapota ife ngataboma komaso mabungo osiyanasiyana tikagwirana manja ndikuwasapota achinyamatawa tidzaona kuti angatithandiza kukhazisa bata ndi mtendere
zikomo tathokoza kwambiri achikondi kwalimba
zikomo
ndi wako yemwe
manifest
nangabwa njizi kama ndi chitikiwa izi mango ya nganiva yeah.
Kutibande kanda esesa kuma mpamvu zangazi kubele wela yeah.
Inenditete seni ae
inenditete seni
inenditete seni ae
inenditete seni
Kumandi chitiki raisi Samango yanga nila
Nizijita kuupa Kukala pano mami akachoka Nizijita kuupa Kuyenda kuchena Aji dressingi yanga mbola Aguma mbabifuka Tima ukwega Pressure Abambo akulukulu Mimba chikulu kulu Sego kwimba nanga Unde ufitika Mami nda uze Sangambe Atiti ya luka Nipo andi mberenda
Ngati wanza kondi wako yemwe Nangabwa njizi kama ndi chitikira izi Mango ya ngani vahia
Kutibande kanda esesa Kuma mpambu zangazi kubele wela
Inanditete seni ae
Inanditete seni
Inanditete seni ae Kumandi chitiki raisi Samango yanga nila yeah.
Yeah. Isi nyimbo chabi Nkaza mugu bangi lazima ya tua Atika na atua silako lako santundu wanji Mpaka kupa mwana wa shi Zagazi wili jonde Mwana wankazi simungate kungo mule Koma kumujo tela ule mugu mugwilira Mwapangi sada nendi Amuna tonse
Avanso bwanji tira yangu aso ndi chuo ndi Hope Wamene ali district youth officer Ndeno Mr. Hope Hello
Yes, yes
Okay, ndeno inuyo munga amene muri district youth office ati mafuna ndithudi ngudziwa kuti inuyo mukuona ngati ndizofunikira bwanji kuti mwina ma youth tizikhaso ndithu kwalimbikitsa kumbali imene iyo ufuna kulimbikitsa ntendere popanga peace building mu community mwathu makamaka kumashenga.
Okay, zvikomo kwambiri. Ine munga mulangizi amene ndimayanganira achinyamata kumashenga. Ndikuona kuti zofunikira kwambiri kuti tikhazikise komaso ene ake ayenera kuziwa za National Action Plan for Youth, Peace and Unity. Zofunikira kwambiri kuti achinyamatawo ndi ochuluka komaso ndamene tikatiziwawa amakonda kugwiritsidwa ntchito. So nthawi imene tikupita mukuziwaso kuti kuchitika zisankho, so andaleso amatenga advantage chifukwa cha achinyamata. So zikufunikira kwambiri kuti eni ake wayenera kuti aziwe action action plan imene kuti monga achinyamata tiyenera kuti titenge action pa zinthu zimene zitakuthandiza miyoyo yathu, koma tisapange za conflict kapena ndewu kapena ziwawa takhale oyambisa, chifukwa nthawi zambiri takhala tikugwiritsidwa ntchito monga achinyamata kukhala ma agent oyambisa ziwawazo andizikwala tisiri kupita patsogolo chifukwa achinyamata ambiri nkhani zambiri amango kugwiritsidwa ntchito za chonchoso. So tifuna achinyamata ine achati akhale patsogolo poyambisa ntendere komaso ikhala ngati agent ya ntchito kukwa.
Okay, tatokoza tu kwambiri. Ndeno kapena mwina paliso ndithu zonjezera zina tisana apa sina zathu amene tinawo pano.
Ya ndithakuonjezerapo kunena kuti tikamakamba ntendere tiziwe kuti ndi umene umamanga mosi timatero. So monga wanyemata amene amazipata ndithakuyankhula moveka bwino pa wairesi pano kunena kuti monga machinga ili ndi achinyamata ochuluka. So kukhala ndi achinyamata ochuluka ndi advantage oti titakutukuka. So chitukuko chimayenderanaso ndi mtendere kapena peace, komanso mindset yathu ngati achinyamata tiyenera kuti tisinthe, tisangoona kuti tizingoyuzidwa monga kukhala achinyamata, koma titenge chinyamata chathu to the point oti ikhale advantage ku dziko la Malawi komanso ku boma lathu la machinga, kunena kuti tinga pange zinthu zithu zimene zingapindulire miyoyo yathu ya economic empowerment. Tipanga kuti engage ma business osiyana siyana at the same time ticha kulumikizanaso ndi mafumu kugwira timo zintchito ndi mafumu ma structures amene ali ku community kwathu ka ADC VDC ndi magroup and ma mentorship asikana amene ma adolescent group zimene zijazi zimathandiza kuti iwo aonaso kuti ngati anzathu achinyamata akulimbikisa choncho ndikuti aona kuti ndizofunikira kwambiri. At the end muona kuti chinyamata chikhala chokoma, komanso ngati dziko lidalira chinyamata chaso kukhala chenicheni ngati ndi agent imene dziko lingakhale kuti likupita chisogolo.
Natokoza kwambiri Mr. Hope.
Zikoma kwambiri.
Zikoma.
Wanzako ndi wako yemwe.
Manifest.
Nangabwanjizi kama ndichitikira izi mango yanganira yeah.
Utibandeka na esesa kuma mpamvu zanga zikubelewela yeah.
Ndititizeni ae, ndititizeni ae, ndititizeni ae,
ndititizeni
omwezi kuma ndichitikira izi samango yanganira.
Vanso ndithu tipitirize ndi program yathu, tipitirize ndithu ndi anzathu amene tinawo kumpano. Ndeno pajazira kamba kale kuti tili ndi Arita asima kumaso akenefe osaiwala Aberinda amene ndithu achokera mbomalija ramachinga. Ndeno timafuna ndithu tiyambe kumeneko ndi Aberinda amene ali executive director youth impact organization. Sichonje kapena ndalakwisa kwa masuku anoka akwisa tu zina la munthu zomakhala mlandu.
Ai ndithu ndi momwemo.
Ndi momwemwe.
Eh.
Chabwino, ife takula ndani kuzomba. Sina ngati mathamangira aja pa phone aja. Nayi sana lonjera ndi bwino bwino.
Ii ndi zikomo kwambiri.
Zikomo.
Town yozizira.
Chabwino, ndeno timafuna paja inu ndi ife kubwera kukumana pa wireless pano kano siku yamba.
Inde.
Kuyamba aja muna zabwera. Mwenye foro kuzenda tu zokuza zochitika zimezina kumachinga kumanso zochitika zimezina zochitika kopalombe.
Yinde.
Mhm.
Ndita.
Okay. Ndalo mafuna ndimwina nditango fusa kopangono zokuza zimezina zikuti since muna muna panga ujeni manager kozi muna ndizochitika sisi muna panga zochitika zimezina zazi mpaka pano apa mwina mukuona ku center kuna wake kumene mwina kumene kulipo kozi muna munapangisa ujeni manager so kanome ucha.
Yeah, ife yonta manager itinka memeza kwambili nsonkhano wa 16 days of activism. Tina za fotokoza kuti inalipo launch ya national imene machitikira ku Phalombe. Komanso machinga ngati district council tinali nayo so launch yathu. So timafotokoza kunena kuti munkhani zosezi tikamakamba zankhanza kuphatikiza chinyamata atsikana achichepere timayangana kuti so akale utetezedwa ambali zonse. Nde tsiku limeneli ndithu linalipo kumachinga ndipo unali mwambo waukulu kwambiri kumene abwana nkubwa, agogo chalo, Paramount Chief komanso magogo ena, achinyamata eni yake, azimai, azibambo. Ndithu inali yese mabungo omwese aboma, tinatenga po gao limodzi ndi anzathu aboma, kone tsetsa kuti tipitirize kufalitsa mautengawo. Monga meti mafoto kuzi antawija kuti kumachinga nkhani zankhanza inalivuto lalikulu. Kuma ifeo aini yake panopo tikumaona kuti ntchito ikugwirika chifukwa choti mwina kalero zimachitika koma sizimabwera poyera. Komano masiku anowo ukumatha kuona kuti achinyamata akandi azimayi angakhala zibambo amene akumatha kubwera poyera ndi kufotokoza nkhanza zosiyana siyana zimene akumana nazo. Ndithu ifeo kuboma la machinga kusikuyenda endi tikulimbitsa kwambiri achinyamata. Ndichifukwa chake lero tabweranso kuti mwina tifotokozere za National Action Plan imeneyi mene ati uzira anzathu akunduna ona za achinyamata kuti munsanamira zimenezi mukuoneka kuti nkhani yaikulu tifuna kuti timuteteze wachinyamata timulimbikitse timpatse maluso. Komanso achinyamatayu tisangongwiritsa ntchito pa zinthu zosapindula pa moyo wake. Kuma tonetsetse kuti zinthu zimene achinyamata akupatsidwa zikhala kuti akupindula. Mwachitsanzo tikati komiti mkhala achinyamata asakangokhala woonerera koma akakhale wachinyamata mwina kumpatsa ucheya umene kapena kumpatsa udindo kuti adzitha kupereka chiganizo ndithu mukomiti ija. Ndiye ndithu kubwera kwathu kwalero tungopitiriza nkhani zomwe zija kuti tikufunitsitsa kuti ikamakwana chaka cha 2030 kukonzekera masomphenya dziko la Malawi ya 2063 tikhale ndi achinyamata amene ali ndi maluso ochita chita komanso achinyamata amene angathe kupititsa achitu kuko cha dziko lino patsogolo. Zikomo
zikomo ndeno nanga kumeneko mwina Arita Office for Gender Officer enuyonso mwina mumakhalaso mwina mukuonesesa kuti zinthu zina ndi zina zikutheka bwinobwino kumbali makamaka yobweresa ntende sinangapa nthawi chai munabwera kumakamba nkhani yona zoti peace building chanchani apaso mwabweraso kuza mwinaso kuzangonjezera komano mugonekeraso kwambiso kumbaliso ya chinyamata.
Yeah, sikomo kwambiri lerodi tabwera kwambiri pa nkhani ya National Action Plan tinene kuti ndondomeko imene boma lakhazikitsa pofuna kuti achinyamata adzitenga nawo mbali pa nkhani za mtendere ndi chitetezo. Ndiye ifeyo kubwera kunkoti tilimbikise ndi nkhani imeneyo kuti ni nkhani yabwino yofunikira kwambiri. Monga afotokoza kale kunena kuti pali nsanamira. Nsanamira zake zimene zilipo za kutenga nawo mbali, kuteteza komaso kupewa. Nde ifeyo timafuna kuti mkati mwa chinyamata muja muli atsikana ndi anyamata titero choncho eti. Nde pankhani zimene zozo tikufuna ife tiwalimbikisa anthu amene wawa kuti asitenga nawo mbali pankhani za zosiyana pa nkhani kwambiri ya chitetezo ndi mtendere. Ndiye poona kuti nsanamira zimenezo zikugwirizana kwambiri ndi nkhani zimene tikukhala tikufalisa zopewa nkhanza zolimbikisa amayi kutenga nawo mbali nkhani zosiyanasiyana. Ife taona kuti National Action Plan imeneyi ithandiza kwambiri chukaso ndi kuti amayi alimbikisika kutenga nawo mbali mu nkhani za kulimbikisa mtendere ndi chitetezo. Komanso Meni mvaliso strategy ina number 7 ka number 6 imene ikunena za gender equality. Ndipo ona kuti mu strategy imene munapo ilimo ife taona kuti imene itithandiza kulimbikisa achinyamata atsikana ndaya nyamata komanso pale amai amene tinganene kuti adolescent girls and young women amene akhoza kutenga nawo mbaliso kwambiri pamene popo kulimbikisika komanso nkhani za kulimbikisa mtendere ndi chitetezo nkhani zomwezo au jeni zikhoza kutithandiza kunena kuti zichepeseso miyambo yoyipa ya makolo imene imasokoneza amayi ndi atsikana kuti apite chitsogolo ndi moyo wawo pofuna kuthandiza chitukuko cha dziko lino. Nde zimene zikuthandiza pansana pa ma strategies omwaja paliso strategy ina ya decision making. Nde ifeyo timalimbikisa amayi ndi atsikana kuti nawo sazitengapo mbali maudindo akulu-akulu popanga ziganizo zikulu-zikulu. Nde zipangi mtendere ndi chitetezo muliso ziganizo za zikulu-zikulu zimene amayi ndi atsikana ayenera nso kumatengapo mbali. Nde ndikuona kuti ndi ndondomeko yofunikira kwambiri yothandiza mbali zonse zikomwe.
Chabwino ndene umwane na mfundo yonina zokuti mwina pali miyambo ina ndi ina imene makangati kubwezesa mbuyo nchito mene mwina mungate kungochula kumwina miyambo yoshe pachabe mwina zatwe naso amena kumvira kuma saa kumachenga kumano wa makandela lina kumano saa kuzo zoti miyambo imene timapangai ima kangati so mwina kukulizira nchito mene yokuti mwina pamuzipatu kapena msosayati mwatu musakai ntende mwina mutachula kumiyambo mwina iwidi dadu mwina antwadazi wako.
Ziko mwagwambili miyambo ita kati kuika amba nditu pakali panopo tisanene kuti ikupiti ilira kwambili ilipo mwapo ndi hapo kumano tika amba kumano malinga kuti nchito yutakukira kwa ntaya ya Itali masiku anazukonika kuti zikuchepa kuma zinalipo nde kunali miyambo ya chinamwali choti mutsika na akapangidwa akafinidwa muja kumakhanga tikuthamangira kubanja miyamboyo ikhoza kunena kuti ilipo koma yochepa sopano chuka chusukutafalisa uthenga awareness yachitika mopitirira ndi panopa tinganene kuti ikupunguka ngakhale kuti sizimatheratu zimatsakira patali koma ikupunguka ndithu kudera la machinga mboma la machinga sopano miyambo ngakhale ya chitomero imene imadziwika nthawi imene yoyo panoti anthu akuzindikira kunena kuti kanizi sizili bwino ndi panopo anayambano kuchepesa kufuna kuti atsikana awo azipita ku sukulu anaona ndithu ubwino wa sukulu choti timatha nthawi yawe ane simatha kupita ndi ma role models kapena tinene kuti atsikana achisanzo amene anachita bwino chifukwa choti anaphunzira anapita patsogolo ndi maphunziro awo ndezikuonesa kuti masiku ano zinalipo ndithu komano zochepa ndi ngakhale poti tikudziwa kuti zochepa mwina zikhoza kukhala ntchuke timapitirizabe kunena kuti tithane nazo zonse zimene zinaliponso nde mwanena itatu paja nde ndanena iwiri
ayi mwina kumeneko mwina Belinda Mutha mwina ndanonso mukuzi wako miyambo ina ndi ina.
I think inayo mwina sitinga chule kuti unali mwambo koma mwina zikhalidwe.
Zikhalidwe?
Kuti nthawi zambiri azimai akakhala pakati pa zibambo amapemphedwa kuti mwina azingokhala umvetsera osati apereke maganizo awo kapena adzilankhula mwapo sa zibambo aja. Ndi zimene ziso zinathandizira kwambiri kuti mwina amakomiti mwambiri magulu mwambiri umapeza kuti akutsogolera ndazibambo ndiye kuti mfundo zoti tingathe kupititsa patsogolo mwina zofuna za azimayi kapena kupititsa patsogolo kuti azimayi adzithaso kutenga gawo zimakhala ngati sizimayenda bwino foti pamene paja pamaoneka kuti azimayi ambiri samapatsidwa mwayi komanso nkhani yoti mwina makolo amalimbikitsa kuti mwina mwana wa muna yekha ndamene atapite kusukulu ngati pali ndalama zosakwanira amaonetsetsa kuti wamuna yapite wankaziyu akhale pakhomo adzakwatiwa zimene zidzathandiziranso kwambiri kuti azimayi ambiri analibe kuthekera pachuma chifukwa choti amakhala kuti mwina sanapite ndi sukulu ija patali ndi kuti mwina mwayi wantchito lomaganyu osiyanasiyana umakhala ovuta ndi kuti iwo amangodikira kuti mamuna adzandikwatira ndoti akapita kubanja kuja kumene kujasa dzikango dikira kuti nzibambo uchazimene anga nene iwo ndizimene adzichita koma mene afotokozera anzanga afacha mwina mikumani yosiyana siyana komanso kuona kupunzira ndi mene mwina khomo limene laphunzitsa mwana wankazi ziwinthu zikuenda banji kapena banja limene mwina nzimayi mwina akudziwa kulemba ndi kuwerenga chitukukocha pa banja chocho zikuenda banji makolo ambiri komanso anthu ambiri kudera kumatengapo gawo moti masuku ano khozopeza kuti sikulu zakwacha zimachuluka ndi azimayi chifukwa anawonso safuna kuti atsalire kuti adzitha kudziwa kulemba ndi kuwerenga kuti ngadaopanga ka business adzitha kumadziwa kuti ondalowetsa ndalama zingati zituluka zingati kodi phindu langa ndi zingati izikomu kwambiri
chabwino tathokoza ndithu imeneyo ndi miyambo ina kapena zikhalidwe zina zimene anazo kuti mbuyo muzimachitika komano pakadali pano pazikoneka ngati zinatsikirako chifukwa ndi mwina mungathe kunanonso kuvomereza kuti mbuyomu wakaka misonkhano azime amango kukhala mwina ombera mmanja azibambo akayankhula iye ayi mwina kumango akataikire kukomenti kwauza kuti ayi inotakhala nichete kapena pitani nyumba muzikaphika komano nthawi inoyezi kuoneka ngati mwina zinacheperako chabwino ndeno tipitire kwanza athu mwina ona za achinyamata mwina zathu ona ameneyo ndido wa district youth network chair chonchwe
yes, yes.
Chabwino ndeno iweyo monga wachinyamata ndipafuna ndidziwe kuti kodi ujeni imene ino itayambika bwinobwino national action plan imene itayamba bwinobwino iliweyo unachitandira motani and mwina kumbaliso ya zinzako umatengapo responsibility yotani mwina kufuna kuwathandizira kuti mwina athe kuzindikira bwinobwino koza chinyamata pena umatha kukhalanso goleri komano iweyo sosa kudziwa kuti kodi responsibility yanga ndiyotani pofuna ndithu kupanga build up peace mma society mwathu.
Alright, zonadi ndizikomwa kwambiri chifukwa cha funso labwino ngati achinyamata kumaji ngati ndi network imene tima district youth network imene malumikizisa achinyamata onse majinga moja komanso sikuti ndine chair oyekha ku network imeneyi ndineso member pa network ya United Nations Office on Drugs and Crime imene kuli Generation Justice Just Youth Network kumeneko kuti imene zimachitika ndizoti achinyamata tikupereka maganizo athu tikuchita amplify ma voices athu kuti kodi tingapewe bwanji mirandu komanso tingachite bwanji access justice pamene dziko lapansi likukonzekera kukhala ndi UN Crime Congress mu chaka cha 2026 kubwera pa program imene yonena kuti ndiyofunikira bwanji National Action Plan ndi chitukuko chabwino kwambiri chifukwa kwa nthawi yaitali achinyamata takhala tikumana ndi mavuto ochuluka mavuto akuyambira ku nkhani za exploitation kugwiritsidwa ntchito zosayenera izizi zimachitika kwambiri chifukwa cha kulova kusowa kwa chilungamo komanso mwina kusowa kwa mauthenga okwanira so plani yachitika yionesesa bwinobwino yakunda ndithu maeria ngati amenewo kuti ngati achinyamata tikusowa uthenga okwanira ndikuti akutikuyenera kuti tipasidwe sopano maluso siyanasiyana uthenga okwanira tipasidwe mphamvu kuti kodi tingathane bwanji ndi mavuto amene timakumana nawo kudera pa nkhani zokhuza mtendere komanso chitetezo so pakali pano ifeyo kata chinyamata chimene tikupanga ndichonena kuti titaona plani imene itaona kuti ndikufunikira kuti tipange tineneze ndi tikumane ndi anzathu amabungwe ngakhale aboma alimbikise kutiphunzisa ife achinyamata nkhani za malonda komanso maluso siyanasiyana izi zitithandizira kwambiri kuti tisamatengeke mu zinthu zosakhala bwino machenga mwachisanzo wachinyamata ngati waphunzisidwa mmene angachitire business ndizachiziwikire kunena kuti sikuti akhala otengeka pa zochitika zing'onozing'ono zosaziwika bwino lese mwina munthu wa ndale wabwera kuzakugulisa ntchito kuti ukapange chikondo china kwake sungapite chifukwa chatomakhala ndi zochitika zako zimene ukuyenera kuti utani upange so tikuona kuti ndikofunikira kuti tithatisidwe mbali imeneyi kwambiri ndi anzathu amabungwe kuti tisakhale ongokhala chabe komano kuti tikhale ndi zochitika ndithu zosiyanasiyana nkhani ina ndiyakusowa kwa mauthenga mmene mafotokozera so nkhani yakusowa kwa mauthenga nthawi zina zimakhalaso chifukwa chonena kuti achinyamata sakupezeka mmaspaces amene mmapangidwa ziganizo zosiyanasiyana ndiye pakali pano tiyamike kuti anzathu a youth impact ndi thandizo choka ku UNFPA akulimbikisa adindo siyanasiyana kuti nkofunikira kuti achinyamata tizikhala makomiti amene panopa tithu tikumapezeka makomiti amenewo kumene tikumachita amplify ma voice achinyamata nkhani ina ndiya access to justice mena foto kuzia zima kala zovuta kuti ambiri timachoka kumadera otalikira kwambiri ndi ndiku court so tikupempha kapena kulimbikisa kunena kuti pafunika pakhale ndondomeko yabwino ya mmene tingapezere chithandizo cha chilungamo kumakoti kaya pakhale ma mobile courts azita kumaenda zimachitika ndithu komano ndi mwapo ndi apo so tikupempha kuti zimene zidzakhala zochitika pafupifupi chifukwa chonena kuti zikakhala zochitika pafupifupi ndiye kuti achinyamata sazitengera malamulo manja lese anthu simukugwirizana mmuzi mwasemphana nkhani zina simungatike kukhala pano komano muchita access justice moyenelera mkhandizidwa kuona kuti kupita chisogolo mukhoza kuyenda mokani so mapira zamene ali mu ma strategic outcomes amene ali mu national action plan imeneyi ndi othandiza kwambiri ndipo kuchita line ndi zimene ifeso achinyamata tikuzifuna kumachenga yes yes
okay ndeno unakamba fundo ina zoti mwina apena makhala mwina akusowa zochita because apaso mungatudza kuti tili chaka chimene cha 25 kukhala ndithu zisankho ndena mwina amatha kutipeza kuti nyengereya kuti ah mukapanga zakuza kuti mukakayambisa zipoloyi pakuti pakuti tikuganizirani ndiramene yake ndeno zimakhala ngati dizi kukolezeraso kwambiri chitendo menawo nde munafoto kuzaso ndithu fundo zosiyanasiyana ndikuyeza kuti ndithu achinyamata swamva okhedi komano mwina ndibweyaso kwa iweyo ndingoyankhulakoso mwina ndiye amene wa Akenneth Nkandawiye Mr. Nkandawiye zikuyenderani mwadekhabe
ano mavesela kaye amzangawa
mavesela kaye kuti kodi
akuyankhakotani
xabwino takula ndidani
zikomkwambiapena
tinayankhula nako tinangopatsana kumoni kumayambiri yokujena
ya kwabasi
xabwino ndeno paja inu dindiwanuja ndotani
ine ndi youth friend with the services coordinator amene sobata timulambikisa ubale komanso kulimbikisa kuti achinyamata akafuna zithandizo kuchipatala makamakati tufuna nyamata wathanza samavutike azitha kupanga access chilichonse mwasavuta choti mbwenye wawo kuzikhala wathanzi ndithu ndithu
xabwino ndeno inuyo monga kujeni mini since zinayambisidwaso zimene zimanena zoti mafuna kuonesesa zoti achinyamata sakukhala ngati moyo ophinjikaphinjika ndeno inuyo ngati munthu amene maonetsesa amene muyu ndi udindo waukulu pofuna kuonesesa kuti mwina achinyamata sakukhala ophinjikaphinjika inuyo matenga udindo wotani pofuna kuonesesa kuti zimene zoti zikuchitika ngati mmene ndinafunsira kuja kuti mwina ndinu achinyamata komano achinyamata anzake sakuwathandiza inuyo matenga udindo wotani
alright zonadi ifeyo ngati kuchipatala kuchipatala kunakhazikisidwa ndondomeko ina imene ndayitchulapo mpano kuti youth friendly health services imene sopano tikumatengana tumalimbikisa tachinyamata zitengapo na ugawo pa nkhani za umoyo achinyamata watu suti tikungowapangira kuti zapasa ma services koma tikumakhalaso nawo nkhani ngakhale pa nkhani ya participation imwe yakambidwa so ngalikati mwa mapira azimucha ifeso kuchipatala kuso tikubayitengaso pira imene ngatiso mbali imodzi tigwise ntchito achinyamata wazitengaso azipangaso participate in decision making pazimene tikuwapangira pamoyo wawo komanso azipelekaso maganizo awo kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji ndiye kuchipatala tinakhazikisa ndondomeko imeneyi ndi mazipatala zonse zaboma mukati mukazungulire mukapeza kuti muliso magulu achinyamata pe tinakhazikisa amene amatchedwa ma youth friendly health services club mmenemo tikubalimbikisa kuti pazikhala access yosavuta ku nkhani ya SRH kuti achinyamata zikhala moyo wathanzi akapanga chiganizo kuti kafuna kuyeza samagazi komanso achinyamata apewe mimba zoti sanakonzekere komanso zete zachitikira ziphinjo zina muli nkhani ya nkhanza momwemo mkatikati mwa ma strategic outcomes anapo national action plan ndi nkhani za nkhanzazo kuti zikachitikira achinyamatawo atani chifukwa ena mpaka amazimangirira ena mapezeka kuti akusokonekera pakuyamba kudya mbanga ma drug kumasokonekera so ife as a health sector mbali yathu ndiyo yowathandiza achinyamata amenewa kuti pamene akumana ndi zithunga zimenezozo asavutike kumana ndi thandizo lawo kuchipatala alipeze mosavuta kuonjezeraso apopo muma structure zomwewa talumikizanaso ndi anzathu adiwaiwo aja moti ma structures amenewaso tikumayenda ali mozi ndi ofisi ya youth chifukwa muli achinyamata soyenza kuti sitikungopanga moza chipatala zokha koma tikumayika maso ma element osi aja nkhani zamene angamapewere nkhani zimenezi za nkhani za
maufuru kudanga malimbikise bwanje maufuru makulumena okhala nkhani za kudaka kumana ndi nkhani ya justice kuti kudaka peze thandizo pamene kumana ndi chipinjo angamachite motani ndeti makhatukambira naso zimene zikuonjezeraso apo bulezo ma element a economic empowerment mena makambira wachinyamatali apapaya moti situ kungopanga kuza youth zokha zoti ya za kulera kachani kumakhalaso nkhani za economic empowerment kuti tingamatane pamene ali athanzi angamachite motani kuti moyo wawo uzikhalaso kupita pasongolo kwina kuti kwa vasa bizo kuti asakazipange engage ma behavior aja amayika pachiopsezo ngati kumatenga ma STI kumatenga HIV kumatenga mimba makamaka machinga kumimba zachichepere ndi zinazochuluka kwa basi ndetu kumaona lastikana kuti kama apasa so bize komaso kuti kama apasa mwayo azipeza ndrama paoka mwina soka blesa kakabwera ni ndrama
auzauzotanji nazo kale
zanga ndinazo kale fanetu kwali ndikisa mbali na ndera nyama takhala watanzi zimenezo kusogoro zapangisa sokuti anyama taja azitanzena kuti kuzikhala kwa bata ni ntendele kudala kwatuku. Yeah.
Ndio moti niyo ndithu mukumaona kusiyana kwambiri pamene munayamba zimene zizomati muzipeleka ma service osena siyana kwa chinyamata munazoti pali ndithu tima club tina nditi natimene timakhala chipatala kuti mwina mapasa upangiro wenelera mbuyo mundikufuna zoti mwina kunalibe mwina zinaliko kumano achinyamata mbesa amapanga nawo
kuti speed. Yes, ndinga imene zili pano pa.
Ndeno inyo pakupita chitsogolo mukuona ngati pena koma mwina ndifuse mwina ndima challenges anja amene mwina makumana nawo cause wachinyamata kuti mwina ulasazike kwao kuti ndipita kuchipatala kumatuza easy makulu amakhala kuyankhula mosiyana siyana makamaka mwina since amveza kuti ndizokhuza kaya kulira kaya ndizokhuza zina zake nama nazo ta ngati mwana wangu ayamba izi ndekuti mwina so kumbali ya amuna iso mwina zizipanga easy inuyo mwina ndima challenges anja amene makumana nawo achinyamata kamabwera kuchipatala.
Ya zona ndi ma challenges sangalephele monga tikutiri mu area yeti muli zochitika zambiri ngati nkhani za chikhalidwe ena mona ngati kuna tikamati makalimbikisa tikamapasa kulera ndati tikwalimbikisa nchitidwe okonana nkhani za chipembezo so zimakhalaso kuti muna tukhanga tikusemphanaso ndi zimenezo komabe pakati pati naisasa kuapanga engage pali mabungu ena amene andalenga pagawo limenelo lokuti tipanga engage ma facilities tipanga engage mafumu ndi magule na onse kuti at least amvesese kuti kodi youth friendly services ndi chani ife yesi tinabwera kuzasonkhezera nchitidwewo komano ife tinabwera chifuti nchitidwewo unasonkhekera kwambiri ndetu funa tachepesa chiopsezo chimene kwa chinyamata achinyamata futika ambiri tu amene tikuaona kumabwesa chisokonezo amakhala kuswala zochita ena amakhala nakuma ndi situation imene mwina sana peze thandizo lokwanira ndimene napangisa kuti mwina moyo wawo uwonongeke usokonekere ena ngakhale kuyezesa magazi komweko mwina anakumana ndi anakhumudwa kwambiri mpaka anapezeka kuti moyo wawo ndikusokonekera nifeke tinakhazikisa ndondomeko imeneyi kuti wanyamara zikhala wathanzi tikamati thanzi sitimakamba kuti thupiri sili kudwala kumati makambaso mu ubongo nyamata amene ali ndi thanzi mu ubongo ndamene angathanizire pachitukuko cha ziko nyamata amene ali ndi thanzi mu ubongo ndamene angapangisenso kulimbikisa mtendere mu dziko anyamata amene timaona mwina akusokonekera kumasuta chambacha imakhala kuti mu ubongo momwe thanzi ndirotani
ndirochepa
ndewo wati tikatenga ndikuayika pamozi kusala magulu amene wawa wani tikuwapasa bize kumaso timawabebesa one of the characteristics of magula wawa ndikuwapanga kuti azikhala attractive ndeti mayikapo zoti ziziwakopa kumaso kuwalumikizaso kuma benefits ena monga ku ofisi ya youth meta kambira munthu kumakhala mimwayi yambiri imene imapita kwa chinyamata kumakhala ma grant maloni kumene kuja akumalimbikisa chinyamata azipanga ma business tikumapanga link ndi zimene zija zikumalimbikisa kuti think kumene cha kulipindo kwina kusati mayikapo sa entertainment ya ma candidate ma trip kupita kwa kunyanja kupanga izi kuti at least we should make them busy and make it more attractive kwina kuti kuapangaso engage makolo kuti aziziwa kuti anawo timapasa zichani komaso timapanga nawo zotani ndi panopa tikuona kusintha chifukwa demand ya ma services athu panopa yatani
yakuya
tikangana mu data yathu system yathu ya health ya DHS2 zikuonesa kuti demand for SRH services kumachinga district yatani yamba kukwera tikangana ku data yathu ya teenage pregnancies panopa ikuonesa kuti ngakhale it's gradual koma ikuoneka kuti ikutsika chifukwa tsikana ambira koma thopanga access ma services mosavuta tikatengaso kunkhani za nkhaza panopa machinga ndi boma limodzi limene nkhaza zambiri zamba pangidwa report ena mama forum amene anyamata apanga mu report nkhaza zimene zimagula ngatati amene omwina kumbuyo kusama masuka machifukwa tumakha ngati mankulumo ndi
atinaso mwina anakapanga suku ina kwake komano mwina zangothera basi sana pitirize mwina kana kanena ku polisi koma sana athandize ndamangota basi tingozisiya komano mwina wansi anena ku magrupu kuja ndikuti inoso mumatenga po responsibility inayake
komaso ineso ndireso mkulu mozi ndimatimagwira limozi ndasangalea pa agenda officer ndi mabungu achina youth impact tikuti limu ma technical ma district technical working groups amene sono timakhala kukambira naso nkhani zimenezizi ndeti linkage ndiyabwino kwambiri monga ine ndimathakuonera nkhani iyi ndiyofunika agenda loweterepo nkhani iyi ndiya social fare ndi anyamata timakhala kwaunikira moti anyamata amathakulowera ku health kumakhalowera ku health kwathuku ndikumedi matako apanga su linki kuma sekta zena kumenanga peso tandizo mosavuta ndikumenanga lifoni kuzera so ku that department met one stop center ibine kuti soma bungo kumene kuma cast tandizo zimena nyamata kuma ni kazi kapena ufuna uphungu amakazi peza so kumene kuti imapezeka ndi office ili chipatala mumwe ndithu ziko
Mene mtu nditu ndi mene tukuchizira ndi alendo wa tameneti nao pano Tukuza zoti mwina ambiti ndi mafunzo Usiana siyana Ndi kupasani nditu kutekira kukutu ni muta kufusa fusuni ya yonse Antuwa nditu wako ya nkani Utuwa nonsi nditu amene mufuna kutumiza nomo text Kutumiza ni bazoma ita widi 4293306 Zoma ita widi 4293306 Kabina mbani foni Bazoma ita widi 571932 Zoma ita widi 571932 Kapena zoma na ina widi 1686419 Zoma na ina widi 1686419 Kumano kwa mbili mwina kuma normal text Kunde kuti zoma ita widi 4293306 Zoma ita widi 4293306 Nde kutufu so ina ilonse Aku ya nkani kumano rikari lukwiza Na ndizi mene so ndituzi kukambi wabaya
Sego kwi mananga Unde ufitika Mami na uze Sangambe Atiti ya luka Nipo andi mberenda Ngati wanzako ndi wako yemu Nangabwa njizika mandijiti kira izi Mango ya ngani rapia
Kutipande kanda esesa Mpambu zanga ziku pere uwela
Inendi tete zeni ae
Tete zeni
Indi tete zeni ae
Tete zeni
Indi tete zeni ae
Tete zeni
Umwezi kumandi jitiki raizi Samango ya ngani rae
Isi nyimbo chabi Nkaza mugu bangi lazima ya tua Atika na atua silako lako santundu wanji mpaka kupa mwana wa shi Saka ziwili jonde Mwana wankazi simungache kungumule Koma kumujo tela ule mugu mugwilira mwapangi sada nendi Amuna tose Jikukanika kuteteza Azima ya kulila ifetili cheteka Mabwano panga malamulo chonde mchitepo kasa Ifa ya mana wazaka swili kunjipweteka Enano mulipize kasa siku sichegeta Siko likupita kuli Chitete so chilipa chutu Okwili lango pulu muka nisiku
Kati wanzako ndi wako yemwe Nangabwa njizika mandijitiki raizi Mango ya ngani rapia
Kutipande kanda esesa Kumampambu zanga ziku bele uwela
Inendi tete zeni ae
Ndi tete zeni
Ndi tete zeni ae
Ndi tete zeni
ae Pomwezi kumandi chitiki raizi Samango ya ngani rahi
Abasu nditu dipitizi bwanji ndinu Kwanu wansa mene mwongo dipeza kumene Nditu ndi program ya badira pano pa YFM Program nditu mene dukambira na pano Nditu ndi alendo o siyana siyana kuchokira nditu kumashinga ndino pakale ndithu ndidapeleka nambala kunena zokuti ngati mukufuna kutumiza uthenga wanu kugwisana ntchito ndithu namba 0842933306 ndino mwina tizapitiza kumwina kucheza kaye kufuna kuma uthenga soti kudikira kumano zikoneka ngati mwina afika ndithu kombana mwina tizamapitiza kuona ngati zingofera kanyimbo ka mwina pali information news yanasiyana mwina imene mufuna mupereke kumano Mwina titapitiza. Mwina arita pali mawe na ke mwina amene mufuna muto onje zilako. Tisa na video kuma message.
Oh, chabwino. Siku mwakwambiri. Nene zo onje zila zanga njone na kuti. Ndondo meko imene ya bwilai ndi ya bwino kwambiri. Iti tandizira kunena kuti nkanza. Zimenezi uchitika madena madena. Kwa tikana, kwa mai, kwa nyamata, kwa tikana zichepe. monga ansanga na foto kusapo yambiri la pompa cha Belinda kunena kuti tinali ndi 16 days of activism imene inali activity imene tinachita kumachinga district council national launch inachitikira ku Phalombe azimene zimathandiza kwambiri kuchepesa nkhanza mmaderamo ndipo so zimathandiza kuzindikirisa anthu kuti akhale akupereka maripoti awo pankhani ya zimene akukumana nazo nkhanza zimene akukumana nazo madera ndipo mene afotokozera anzanga osewa kunena kuti panopa nkhani anthu maripoti akuchepa ndithu akuchuluka ndithu kuperekedwa kuma office kwathu komanso chimene ndimafuna ndinenepo apa boma panopa lakhazikisa male engagement strategy yonena kuti pozindikira kunena kuti abambo naonso amachitiridwa nkhanza abambo ndi anyamata naonso amachitiridwa nkhanza ndiye strategy imeneyi pakali pano tufuna ti tifalise madera osiyana siyana inapangidwa disseminate kunoko kumachinga last week kusonyeza kuti from now onwards tiyamba kuifalisa maderamo kuti kwazindikirisa abambo andi anyamata kuti naonso azitengapo mbali pofuna kuthati khanza zimenezi kuchitika kwa atsikana nda amayi komanso mwa iwowo akuchitiridwa nkhanza akhale ndi mtima wofuna kupereka maripoti chua zimenezi kuchitika kwambiri kwa azibambo tikuzindikira pano boma la zindikira kunena kuti abambo ambiri akumazipha njira zosiyana-siyana kumazimangirira kumaziponya madzi kumamwa mankhwala malinga ndi zimene akumana nazo chifukwa kuti iwowo akumakhala womangika kuti anene afotokoze nkhanza kwa munthu mwina kuona ngati kuti akhoza kuchepa kaya akhoza kusekedwa ndi amakhala akuzisungira kwambiri ndi strategy imene yakhazikisidwa njoti azibambo akhale womasuka aziulula nkhanza azikanena nkhanza kulikonse akhala wolandiridwa komanso azibambo omwewo amakhala womangika kwambiri kuti azipita kuchipatala akadwala azibambo amafuna kuti azingomwa mankhwala wogula mchipatala wogula mashopu malo mopita kuchipatala the strategy kuwalimbikitsa kuti kuli bwino kumapita kuchipatala kumakayezesa matenda osiyana-siyana kani matenda omwewo opasirana kumapita kukayezesa ndithu ndi zonsezo zili mstrategy imeneyo kuti tikawalimbikitsa zizakhala zonena kuti ndithu tikukhulupirira kuti nkhani za nkhanza kwa abambo ndi anyamata kwa maindi atsikana zikhala zitachepesedwa ndithu
achabwino ndeno apapa pabwera funso munakamba kunena zokuti mwina komano ndingoerenga funso akunena zokuti mwina mamatha kutheka zokuti anthu ndi famili ndithu munakamba kunena zoti mwina wachinyamata ndi amene kwambiri amalimbikisidwa kumbali ya sukulu nde mwina ndisikana no wakumana ndi vuto limenelo komano kwanu mwina sakukuthandiza bwinobwino akumpanga sapoti kwambiri nyamatayo komano mwina ukawuza bambo ako kapena ukakasoma kwambiri kaya kwa mfumu sakukuthandizani bwinobwino kodi munga sikana ungapange motani nde sizo zotatha kuyankha kaya nzathu kupene kukaya winalisa atha kuyankha koma ndati fuso lizingopita kwa winalisa papabwera sali kuti sikana lese mwina ineyo ndi mchimwene wanga ne chimwene wanga ndamene akupangidwa kwambiri support kumbali ya sukulu ineyo akundikakamiza mwina aka kumbali yokwatia kodi deno ndingapange motani pamene sindikuthandizidwa
zikoma kwambiri fuso lopatsa chidu kwambiri I think ma scenario amenewowo amakhala ndithu mwina tokumana nawo makamaka ife amabungo omwese aboma chifukwa nthawi zambiri anthu mwina akafuna kudzapereka madandaulo komanso kudzafuna mathandizo osiyana-siyana amatipeza ifeyo ngati ife pa ofisi pathu tili ndi resource center kumenenso kumakhala mwayi ocheza ndi achinyamata azimayi azibambo pa nkhani zosiyana-siyana nde munthu akakhala kuti wakumana ndi vuto limeneli choyambirira kumudzi kuja kuli magulu osiyana-siyana muchizungu timati ma structure amene anakhazikitsidwa ndi cholinga chofuna kuti adzitha kumvetsera nkhani zokhudza nkhaza zosiyana-siyana kalero mwina zimapizi kuti azimai azikumana azimai ukaukaji nyamata kaya zibambu kaya ndi amabungwe kaya ndi apolisi nde kudzera mundondomeko imene boma linaika kudzera kunduna ukuona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amai ndi abambo komanso chisamaliro cha anthu nono tinkofunikira kuti anthu adzipezeka pamudzi kumene kukuti makutchula kuti ndi community victim support unit kumene kujako kumakhala uyimilira amai kumakhala uyimilira chinyamata kumakhala uyimilira mwina mafumu oyimilira makolo oyimilira azilangizi aboma komanso oyimilira azilangiza mabungwe oyimilira apolisi achitetezo chakumudzi komanso anzathu akuchipatala cholinga chake chimakhoti kukabwera nkhani ina iliyose padzikhala kuti pali munthu amene anga khale kuti apereka thandizo kapena alondolera kumene angathe kupeza thandizo ndiye kuti ku komiti imene ija kumakhala wapampando komanso mlembi ndi nthawi zambiri ku komiti kumene kumlembi amakhala utimamchoti child protection worker amene ali mlangizoona zachitetezo chana kumudzi kuja ndiye kuti iye uja akabwera amachita rekodi nkhani zija zosiyana-siyana ngati komiti ndikuona kuti kodi nkhani iyi amene angatithandize bwino ndi ndani ndiye mwina ndipemphe kuti akakhala kuti akumana ndi nkhanza zina zimene mwina sangathonena kwa makolo kapena kwa achibale pa zifukwa zina afufuze ndithu kumadera kwina kulikonse pa gogochalo pali komiti imene iyi ndipo ndi komiti yothandiza kwambiri imene kumatha kutilumikizitsa kwa anthu akumudzi anthu ogwira ntchito zaboma amabungwe kuti tizitha kudziwa mavuto ena amene akuchitika kumudzi mosavuta komanso tizitha kupereka chithandizo choyenerera mu nthawi yake azikomo
zikomo ndeno pabwera sofosolina akuti nanga zokhuza mwina maservices akuchipatala ati kodi zimene zazo munakhazikisa mzipatala monse like zipatala zonse malawi munowo kapena mwina ndikumachinga kokha koza ati pali zipatala zina mwina zammizi zimene zozonse zikumachitika ndeno mwina kwa wachinyamata mwina amene akufuna kupeza nayeso upangiro umenewo angapange bwanji kuti nayeso mwina azitha kupeza thandizo losavuta kuti mwina azizozotokhe ndikapanga chakuti ndekuti maiza tsake ndakuti akuti zimunakhazikisa monse muno kapena
okay. Ya ndondomeka imene ndi adziko lonse la Malawi ndithu ndi program yanakhazikisa unduna wa zaumoyo ataona mavuto amene anyamata amakumana nawo chimwe chinachitika nchoti zinkutheka kuti anyamata ena sakumaziwadi kuti pule payidongoso limene lili mzipatala chongofunika chinthu chiti chigulise kuti anyamata ambiri atani adziwe naona madera ambiri ena amene mwina sikumapita chinyamala titapitako tinakaona kuti avuto sikunali kuchipatalako kwambiri koma nayi vuto nayi kuti mna community simatani simaziwa koma chinyamata wakaziwa amabwera ndithu mawa nyinji ifeo kuchipatalacho tinakhazikisa kale mafoko anthu amene amakhala bize koma anganera nkhaniti imene ya chinyamata amalandira sikumata senkha chinyamata tazi kumanalo iyeye amakhala nawo limozi ndi amene amakhala kumawongolera china chilichonse komanso kumapasa zithandizo zimenewo akutani akufuna mowalumikizaso ndi manesi ndi madotera amene ali mzipatalamo ndi ndondomeka imene iyi ndi aziko lonse ndithu la Malawi kulikonse kumene angapite zipatala akayipeza ndithu ya komanso mwina mongonjezera pa yankhulija la msikana anafunsafunsa la poyamba lija kunena kuti ena amadandaula soda ndinapita ku victim uko koma mwina thandizo sinalipeze palinso mastructures ena amene akhoza kupitako ndi mmene anakambira mwija kuti kuli mabungwe monga iwo wa youth impact amathandizaso palinso ena amene samapitaso mwina ku victim kuja akhoza kupita direct ku mabungwe ioneekonso yomweti mkavapo mbuyo mkuti mathandizaso achitsikana kumana ndi mavuto akhoza kupitaso ku mabungwe nkhani jema akafikabe kuboma amakadandaso support kuliso mofesa social welfare kumene amakadandaulaso achitsikana mavuto ngati amene awapezeka ku council kumeneko kamatha kukamvaso madandaula atsikana aja ndikuwathandizaso bwinobwino kuchipatala ti ndi one stop center kumene nthawi zonse kumakhala aphungu a social welfare kumakhala a victim support unit ya ku polisi ichi fuka polisi tisamangona ngati ndiyo manga anthu komanso kumakhala anthu amene amapereka so malangizo pankhani ngati zitizo zimene zozo ndakhoza kupita so malangizo ngati amene ajano ndikukadandaula akathandizikaso bwinobwino mafani ngonjezerako payankho la fusi
ndi apaso nthu kobwera fusiina ati pite kwa wachinyamata ati kodi zimatengera kuti muna munthu ukhale ndi zinthu zina zake zokuyeneza kuti mwina uziso gulira zinzaku mudera like muna kuwaitana fukati muna munga ine lero ndiro siningangu zuko nguwa uzota achi nyamata ndofuna tizipanga izi izi adindi zintu ziti muna zuene zimene zimafunia zoti hapange foro pofuna kuyamba muna kupanga zintu zimene zizo kuti I think nyamata ndugenzo zoti tizipanga izi izi akutipali zintu muna mastepe na kamene madenga pofuna muna kuti muyambe kutana ni mavuto ngatamene.
Alright, ziko mwambili ifuwa jafuso labu ino. Kungu yanka hapa kunena kuti atinyamara tili mastructure kusiana siyana kudera kocha. Mastructure atu ndo kazikika nditu, amene boma lina kazikisa kuti tibenera ukana nao pa district ina ili yonse, kutu amena majita solipotu kofisi ya yona za atinyamara pa boma. So, magulu amene wa, ama pangidwa, atinyamara tikaona kuti tijindi nidi, ya nchilo zimene tikuenda kuti tizikwira kudera kwa. Mwajisanzo, tukona kuti dela latu antusaku zio zoti kulimatenda HIV, jisanzo yabe. Kuma tukweni ife tikuziwa, tukweni na kuti tuwazindikirisa, tuwapunzire, kare ni mautengo kwa ninaokuza HIV, jitani. So, timata kukukala mansi kukumigizana, kulela kumene tili kuja, ndi kupanga guru, limene timakalijita register, pa district level kuzela ku office ya district youth officer. Komaso network mene yapa district. So tikachita register kumene kuja timakaa kuti we recognized by district level pamene nosono timata kumagwira ntchito zathu molumikizana kusera ku network yaikulu imene ili pa boma yalumikiza makalabu siyana-siyana ma network onse amene ali matiye level. Ya umu ndi mene kwambiri timagwirira ntchito kumano kuti achinyamata wina aliyense amene akuona kuti tine ndi ma issues, tine ndi mavuto, tine ndi ntchito imene ikuyenera kuti tigwire, tikuyenera titandizire chitukuko cha dziko lino madera osiyana-siyana akuyenera kupa kuchita register pa district.
Okay. Ndoti kuti mwina kuti ufike pakuti uyambe mwina kusokulira nzaku chancho mafunika ukapange register.
Yes, yes. Ndai zambini nizonena kuti usogolele tikoza kupanga kalisana jita register. Kumuzi kuti tikoza kumatu mikira nchilo za ato bwino bwino. Kumano nkani ili ya papa ndiyo titi kulimpi kisaso nkani ya partnership and coordination kudira kuja. Ndi amini kuboma kuno. Kunena kuti mkati muku panga nchilo zikudi mkulumikiza na ndindani pa district. Kuti nose mkali kuti mkukiri nchilo limoze. So akoza kumagwira ntchitozo ngakhale asanapange register koma timachita encourage kunena kuti achite register chifukwa chonena kuti pakutero timakhala kuti tonse tikugwira ntchito limodzi komanso ali well recognized ndi network imene tikunena kuti ya district youth network. Yeah.
Shabwino ndikuya zoti mautenga ndaya kubwera kumene mwina malingana nthawi tiongoyengaso ndithu apa ati kuti ati nanga kumbali yoti mwina azibambo munakamba funde nazo kuti mwina azibambo kumazimangirira. Ati pene wazibambu tumapanga manyazi kuti mwina tikasume fojoti pena ati ukapita kupulisi pena ulomba bungwe ati ukapena nkawaza kuti mwina akazanga kundipanga nkanza amezeka zoti akukoseka ati ndi wazibambu paipopo mwina munga hapa sewu pangiri utani kuti mwina asamabwe yeye mbuyo.
Ok. Ndi ngoya mpapo pangono. Kwa mapitili sanzanga. Panopa tukuye sesa ndipo mawea nisa kuchitika mozama kwa mbibi. Tikumaka amba ndi ma service providers onse. Amene tikugwiri ya tose limozi nchito. Kuchipatala, kupolisi, ma office osiana siana kwa social welfare, kujenda. Ndi malankula nao nditu. Kuti mtu wa bambu akabwira. Na yeso ndi mtu. Mulandire ni. Tie ni timulandire ngati mtu. Mene ama kalira. Nde zoto onza zose kazija panopa ulibe. Tie ni nditu tifomeleze kuti pano kulibe zina atazi pambongola ndiridwa. Afike nditu azada ndaule moma suka. Azala ndiridwa. Ndipo azampeza mtu. Nditu wa samala. Nditu koma papa ndi wapasila nzanga vitenizi.
Ya mungu onje zira sumina furo kuzira nzanga rita agenda officer. Masiku wanoa nkawa zimene zoza azibambu. Miti madanda ula zina mvega nditu. Ineso ndi bambu ndugu yangu kwa gani. Na fesu mbuyo muzimativu uro redi gani ninkani gani zimine zizi. Kuma panopa jifajari nkawazo zina mvega. Nifega pakubwa ya madungu solo nkaramene. Wadipeka jisanzo nkarija youthi. Kalikare ruwa youthi kura vidu ujibarara. Kari nge ulu ulera. Anta manetha jimuna mamudabudi mwana yuwa mbogu uleja. Zee zinu zaji rendo. Kuma jifaya kuti panopa zimbe zitukuma zikamba. Tazikoonza. Ningani yote tazikoonza. Panopo lumana wa jagafuna tandizulumine. Akuma tolibeza mwasa ufuta. Enaso kwa yamba nkaka ikira. Kuna mwina. Kuma anada abata pita. mena kwa ndi idula pano pa ndimene zinalili kale zochita kusiyana kusenza kuti ngakhalo opereka ma services iwo akumakha kuti mutu moti naye panga kali prepare kuti akabwera mwana ili mthandize motere chimbozi mozi yeso bambo pano kwa kapita ni nkaza zichi ameni ifeso tutu mungu kira ito kanchidozi tutu mungu kwa ni mozi ndafik mungakale mwono mwono mwribe mstudio mwono kuma tina uli mozi nditu anzata victim support unit laku polisi aja anzata uku social affair tima kala tii mozi mwote zimetu kamba papa zinaosa kumali mbigisa soda azibambo zipita mga pita saka ona za jirendo saka seka ndipo saka dabu achifandu zimetu panu watu kupanga atufogetu tachiba azibambambi zikata magaringa kumakatula nkawazatu mene koko nde tisawope ya identibite chifuka panopa zintu nditu zikusinta ngakhalo kugwira ntchito panopa kumakonzekera lakho zimabwera zibambosi ochuluka ziko
Okay ndeno ena papa ngofuso nazo kuti ati mwina munthu makhala kuti ali mene anenera zanga kuti ati mwina chifukwa cha manyazi komaso mwina sana kuthandize nde ati kodi ndizotheka mwina kulumikizana nani kuti mwina anthu mwathandize mwina munthu ndiwakulilongwe sananenera kuti amakhala kuti kaya kumulanje kaya kulilongwe ka branta munthu amakhala kutali komano mwina akufunikira mwina kuti mumuthandizire pa chinthu chachake mwina chambalalisa ndizotheka zokuti mutha kumuthandiza
ndizotheka ndithu ndivomereze pano ndizotheka ngati munthu uyo aliwo masuka tithakulankhula naye ndithu ndiponso mesa tili ndi mato free line ngati ino ayoneko muli nawo sikuto muthano anthu atha kumasuka unena pato free line olo tithakupereka so phone number yathu kuti ngati akufuna kulankhula nafe mwachitsisi atha kulankhula momasuka komaso kumuthandiza nkumulumikizisa kuti apite kaya nkofuna kuti nkhani ithera pompo ikhosa kutha kaya nkofunika tichite rifa nkhaniyo timulumikizisa kwanzatu amene atha kumuthandiza nzotheka ndithu abambo amasuke asataye mtima panopa iwo ungolandiridwa ndithu boma likuwa masula kuti abwere ndithu poyera azimasuka kunena nkhanza zimene akumana nazo
ndani mwina atha kufuna nozo kuti mwina nambalayo kapena mmene angakupezeni inonso pano
nambala yanga ndi 093-340-0049 093-340-0049 ngati angafune kuyimba ayimba nthawi ina iliyonse imene angamasuke kuti adandaule mavuto amene akumana nawo iwowo ndakazi awo mnyumba kandi nkhani ziti timatha kulumikizisa kuti kodi mwina ngati ineyi andikulira silingaisunge nkhaniyo komanso tonse mene timagwirira ntchito chifukwa timachita network timachita ndithu ma principles a discipline imene imafunikira kaya tifuna kuti pa confidentiality timachita practice ndithu nde asadere nkhawa kuti nkhani yake tikaichita lifa kwa munthu wina ikaonekera ikamvekera patali singamvekere patali chochoti ma service providers tonse timadziva how to handle ma issues ngati amene wawa
okay mwina umene koso mwina mnanoso munga tokonda kupereka kuti yanga kupezeni motani
mwina ndi sanapereke nambala mangofuna ndonjezere kunena kuti nkhani ya confidentiality lipo ndithu anthu asatayitima kuti mwina zinthu zipita mwina pambala mbanda tilimbikitse kunena kuti pamene munthu waphinjika ndi bwino kulankhula kale amati wamuna salira komatu pano taona kuti amuna amaliranso ndiye mwina chimene chija ndi chimene chinavuta kwambiri azibambo ambiri kuti amavulalira mkati tipereka chitsanzo ifeyo kubungwe kwathu zimabwera ndithu nkhani azibambo kutsadandaula azimayi ndipo principle imodzi imene tikuigwiritsa ntchito azilangizi tonse ndiyonena kuti nkhani sitimakamba pamene odandaulidwa palibe chifukwa mwina kale timangotenga kuti mzimayi ndamene amalakulidwa koma mwina nthawi zina mzimayi uja amabwa kuzadandaula ndikupereka nkhani ina kubwera nzibambocha nkhani chaso kutembenuka so timaonetsetsa kuti amene wadandaula ndodandaulidwa ose abwere pamodzi tikambirane nkhani chakuti pamene pacha tonene kuti kodi mutu wa nkhani kulowera kuti kufuna kutipeza ife ofisi yathu ili paliwonde pafupi ndi mtsika waliwonde timanena kuti opposite Assemblies of God Church nambala yanga ndi 0840-58-508 mukafika kumeneko kungofunsa kuti kuno Youth Impact alangiza alipo ngakhale ne musandipeze alangizi ndithu alipo kwanira amene amatha kuchita nkhani hando zosiyana-siyana chifukwa choti even kuwalandira anthu kuyambira magadi amadziwa kuti pamabwera anthu osiyana-siyana ndipo anthu amalandiridwa bwino ndipo alese amathandizidwa kutengera ndi mavuto ake omwe abwerera zikomo
mafani kuonjezeraponso kwa abambo anzanga amene mwina akumakhala ndi nkhawa kunena kuti mumaofesimu ngakhale kuti ifeyo tikulimbikisa zibambo ziti zipita makadandaula komaso maofesimu akambapo nkhani yaku fidelity ifeso amene odandaula afeti ndi ufulu kuti nkhani yathu ichesakatani kodi isamveke paliponse ndipo wantchito amene akugwira ntchito kubomayo kandi kubungwe amene angapezeke kuti atenga nkhani ija akuwuza anthu ena mopanda ndondomeko bwinobwino ndikuti pamene akutiphwanyiranso ufulu tiliso ndi ndondomeko zimene tingasatire kuti ufulu wathu uje tikuteteze ndifake masiku anowa analimbikisa kuti maofesi wonse mmene anthu amakatulamo nkhazi muzikhalanso ma suggestion box mmene anthu amapereka maganizo awo mmene akhutira ndi mmene analandira service imene ichayo komanso kumaloledwanso anthu amene amathoka kapereka nkhawa zawo koma osazitchula mayina awo timati ma anonymous imene zonso nzovomerezekanso chifukwa ena mwina amaopa kuti andikazitchula mwina ndi aluka ndi okhoza kupangaso choncho komano ite ndimasuka zibambo tipite chifukwa panopa apolisi amene tinkaona kalenga ku victim kuti simene alili panopa anapita kumaphunzira apaderadera kumene anakaphunziranso nkhani zimene angapangire hando nkhani za nkhaza kwa zibambo moti panopa ndasimikizira zibambo kuti akapita kumenekoko akaona ndithu kulandiridwa kuchoka pamwamba koma akakaona chodabwisa tinasanalandiridwe bwino pena pake mwina una amaseka chani ali ndi ufulu wawonso nawonso okateteza ufulu wawo ali mphamvu zoteteza fulala mukupanga zimene zizi yaitaonapo anthu ndithu ena mpaka anakusumiridwa kumene ifeka kuti akuphwanya malamulo akuphwanya maufulu anthu ena ndithu chipozipozinso kuchiparala timanyeranso kuti munthu amene akulandira thandizo amakhalanso ndi ufulu anthu amafotokoza zambiri kumene kucha akafotokoza zambiri mwinaso mpakano kwayeza kumene dora lakapezeka kuti zimene zichakwauza anthu ena ena mpaka matha kulandidwa license chifukwa amene ati alemekeze ufulu wa munthu amene akudandaula uchi ndezi ogwira ntchito aje zimene zizi panopa akuziwa moti akumakhalaso ndikuti indeti mantha atoso pambaliponso komanso akuziwa kuti malamulo alipo amene akumuteteza munthu amene akusadandaula uchi so inzati anawonso azigwiranso ntchito mosatira chani malamulo ndite ndisaope ite ndipite ndithu tikadandaule kumene koko kaya wafunika ya mnaningonena chonzo machidule
chama ndeno nanga inu ya ntakatafuna kupenzani anga kupenzani motani
okay ine mimi ndakambira muje nemagwira kuchipatara
chipatara magwira chipatara chakuru
wondinga pena ine ndiku gira njiri pali wondi chipatara chachikuru cha boma chicha nde ndikupezekira pa nambala iyi 083
mwina mudaibweza nso zabweza so cha koma pedopedo kuti mwina ena sana temwina kukwanisa kwenye ma 80
0 ma 80 atatu 289
776
yes akhoza kuyimba koma kwambiri ndimalimbikisa kwambiri ma message chifukwa pa WhatsApp malinga ndi ntchito zathu zijakuyankha mafoni pena umakhala ndi gulu la anthu apa ndi zimasativuta koma kulemba message nthawi yake tikapeza mpata timayankha ndithu bwinobwino ya zikwa
ya mwina ine mamene ndingakambe kumalizira ndionena kuti kwa sogoleratu osiyana-siyana amene timagwira nawo ntchito mafumu kasogolera ndale ndi mabungwe komanso ena amene timagwira ntchito za amene amagwira ntchito za boma mafuna tikuwuzeni kunena kuti achinyamata we are ready ndipo ndife okonzeka kwambiri kupitisa pasogolo ntchito za mtendere kumachinga tili ndi ma initiatives ambirimbiri ntchito zambirimbiri zimene tikupanga zofuna kupitisa pasogolo ntchito za mtendere komanso chitetezo boma la machinga tikupempha kuti mugwire nafe ntchito limodzi mutite support pangani support ma initiatives athu ma activities athu zithandiza kunena kuti liwu lathu lezimveka muzochitika zosiyana-siyana sili kufuna mafavors only koma tigwire nanu ntchito strategically ndiolinga chonena kuti tipitise chituko cha dziko lathu lino patsogolo
nanga anafuna mwina nawenso wachinyamata ino ake afuna atakupeza mwina kuwafikire nawo zakhala zovuta atunazoti mwana ngati amene yakutiuza izi mwine weyo kwachinyamata zakwatha munthu kumasuka ndi angakupeza moda
ya ine ndopezekeratu akhoza kundiyankhula pa nambala iyi 0 9 2 0 21 9 6 3. Ndituti
Shabwino, nanga mwina tangupele kama namba mwina sima yuzako pa sambalina lake la kaya pa Facebook mwina lauje nino kuti mwina antwa makawa kuponya mwina madandarao chancha nino kuti mwina like. Ok, mwina kuti group samba hili tinangu panga special kuti antwa zida ndora kwa izi palibe samba mwina pa Facebook.
Ya, angataji nyamata tindi kagulukena kakiti matimaji nga yuthi habu. Pa WhatsApp, pa Facebook, maso pa WhatsApp tindi gula this network. Pamene pa laji nyamata usia na siyana madira osi majinga. Pamene po tima tako ponya nkandi usia na siyana zimene tiku digital effect. So tima tako kambira, na pali nkandi zina zima kazo di aizi, zimuna zaji nsisi, amata muna kutifigira so gule ku inbox. Ndugulu mikizana, ndugujita sik, jitandi zoko wa inelena, ma service providers, yes.
Ndiyo pa Facebook kubo, mba yuza zina uti jani, mwina kapanga kusiji then.
Ya, pa Facebook kubo, mkwaza wajibeza kwenye, jinangu hili panga kukala habu ya jinyamata ngari majinga, so tima iti majinga youth hub. Amene timakarati kuponya timautenga tina tusiana siyana lukuza jinyamata. Ya,
nda uti ndizo teka uti ulo wakujina uti iso wakumashinga, takubanga seji ndiku kulembrani text.
Yes, yes.
Sipa kawa vudu na yosuna zotu wili waku somba kupesa kipanji uje ni akumashinga.
Aya, everyone is welcome. Utenga ulibi malire, information ulibi malire, timakulubia uti tose we are ndifamozi Malawi muno. So, wina aliasi likoza kumikiza nanae, kwa nkula nanae, ndi kutandiza na mavuro limene lilipo. Tisimene timakulubiri na ndetu.
Chabu ino mwina agirindo mwe mutokani mwomaliza. Hama tiju kumapeto peto nditu kwa program yaji.
Ziko mkwambiri. Ineo kwambiri ndi kungofuna kwa limbiki tsaji nyamada. Kudi ifeo mabungo mwese aboma. Ndi ifeo kwanzeka kukida na onchido. Maga tufuna jione Malawi ya 2063 kumanda kudi youth centric nation yomwe ili yokudi ziko la tuli na chinyamata ndambiri endi chitu kukudi chiteke tikudali la chinyamata wa letu funi tisa tiwona chinyamata akutenga maudindo osiana siana ote akuzoma pereka ziganizo zotu kula moyo wao kumanso dalimbi kitsa chinyamata kudi iwowa ndiatso gule ya lilo, osa datso gule ya mawa. Pakutelo, akwene naso kutenga even udindo, pamene tu upita kukachida masanko 2025, atenge maudindo, oiga atso gule li, ameni alindichi, duindi masompenya, okweza tziko lino la Malawi. Poyanga nila, nsana mila zatu za Malawi 2063, kutitufuna kutindi tuziko la tula Malawi, likale tziko limene, likale aji nyamata, oshita shita, udziwa za maluso a technology mwaona kala ni na machinga youth hub. I'm pretty sure mwina madisite naso mlima youth hub tikosa sokana nayo even Malawi youth hub mwina chinyamata adzita kwambira na lugawa na maluso kao ameni anga tandizo kweza dziko lino tatopa kuona chinyamata akugwiritsidwa nchito muzipolowe akugwiritsidwa nchito muzinthu zimene zimaika mioyo yao pachiopiezo. Tufuna chinyamata kuti adzita kuyima ndi kupereka mfundo chiganizo dziko lino ndi kumaenda dziko.
Sikomo. Nanga aita akapena basi tamaliza. So faruza ni muzezo tukomati neyo ni mafuna nene chakuti chako tukomano roza na ndi komelea.
Inzo nadi, ne chumeni nga nene ponchoti ndilimbikitse ma service providers anzanga. Kutitie ni ndi tutu alimbikisi achi nyamata hawa kuti azitenga pona umbali. Pankaniza mtendele, kulimbikisa mtendele kumaso chitetezo. Kumaso, tilimbikise amai abambo anyamata nda tsigana kutenga pombali pa zintuzo siyana siyana. Monga maudindo akulu akulu, monga panchito zo siyana siyana kupeleka maripoti, kupeleka nkanza zimena chitiridwa. Tie ni tilimbikisane kwa maso tuwarandile mwantendele. Tie ni tikale olimbikisana panchito ya tujua nchito hii. Mkumozi sangai kwa niche. Kuma aliense atende kumbali.
Sipomo. Nanga kumene ya kapena base. Mulibe mawe dali wose. Titakumalizi sana sopano.
Ineo mawango umalizi. Kwa chinyamata. Titu kupita nthawi ya zisankho pamene sopano azipanda mathoma ti kuisa ntchito molakwika nkhana apa tikuyamba apa ndi ya National Action Plan imene ikuyamba kwambiri za mtendere kufuna kuti tikhale mu umodzi komanso mwa mtendere nde achinyamata tikayang'ana mkalikati mwa nsanamira zijana kamba zija pakati nsanamira ya participation ija yokamba za nkhani ya meaningful participation iye nde tizitengana ugawo pa nkhani ya ndale nkhani ya chituku ngati mena makambira malamulo a dziko lino koma tionesese kuti pamene tikupanga zimenezo zikuina kuti zitengapo tizikhala kuti tikupanga nawo participate mwaphindu osati mongopindulira anthu ena komanso ife tizipanga participate mwaphindu zizikhala za meaning ndithu kuti tikutenga nawo gawo osati kumawasokoneza mtendere wa anthu koma tikutenga nawo gawo popanga ziganizo zomveka bwino kuchipani masowano zimakhala zosangalasa tikumaona zipani zimaika chinyamata ena mpaka na maudindo tikumaonasa chinyamata ena amene akumasogolera zinthu zofunikira kwambiri muzipani munja komano ena amapeza ti nkalikati momwe akutenga zikwanje ete ena nkalikati momwe akugwiritsidwa ntchito kumakasokoneza misonkhano ya nzawo zimenezo zotena nyamata tizikane ndithu chifukwa mapetoake zangu ndiphera sogolo lathu chifukwa malawi yuti akuyitikira ife achinyamata ena awa ndota nthawi yawo ikupita kumapeto nde ife ngati tikupanga zimenezo sogolo la dziko lizakhala lotani nde chimene ndingalimbikisa achinyamata ndichonena kuti tiyeni pamene tikupita kuzisankho tisakalolere kugwiritsidwa ntchito tisakalolere kuti tikakhange tiri kuthandizira anthu ena ake kumapanga zinthu zosakhala bwino koma tikalimbikise kumanga umodzi ngati ana kamodzi ndiyankhuleponso ngati wakuchipatala sopano dzangu yankhula kai zinazo ya sono kumbali ya chipatala tinene sopano kuti achinyamata kuchipatala nkotseguka kuna sinthika kuchipatala kuja simmene kunalili kale muja yayi pano patene tikayese tipite kumadokota lambiri akulandira ubatizo tinganene choncho ere mene angathandizire wachinyamata mwayenera akupasidwa maphunziro panopa tikumalimbikisa kuti ngakhale makoleji muja azikhala kwayambira tukonkuja kuti akamazi abwera kuna kuti zangu amalizisa kuti azitha kumampanga handu wachinyamata bwino kwambiri wachinyamata amakamba zankha wazazi bambo apa achinyamata soda kumazimangirira kwambiri nawonso tikuwalimbikisaso achinyamata tiyeni kuchipatala kuja kuli magulu kuliso maofisi mmene achinyamata tingathekoda ndalo lankhawa zathu tathandiza pa chinyamata ambirimbiri amene muna anabalalika mwana ngati palibe kusogolo koma timanthandiza nyamata kumazachitiraso umbono kuti chipandobwera kuno kwadokotala ene yamwina abwezi zanga sizili bwino nde tiye ntipite kuchipatala kuja ngati mwina tinakhumudwa kwa dokotala wina sikuti somba ikaola imodzi ndi kuti zoseza aliko abwino kumene kuchako utakhuzoka tithandiza nde tiye ntipite ndithu tikalandire mathandizo tisakathamangire kumakamwa mowa mwauchidaya kwaka pena kumapita kumakasachaba chifukwa tidakhumudwa ni nkhani zina zake ayi chilichonse chimakhala ndi yankho nde mafanikho malizira ndi mawu amenewo zikomo kwambiri
zikomo wachinyamata zanga munawe ndi mawu kapena basi
aya komano mwina akungophera mphongo mwina pa zimene amakamba kalezi chapena kuti tikulowa mu nyengo ya zisankho fuso nkumati kodi achinyamata anzanga tikutani inu ndi ine tikuchitapo chani so ndi fuso limene ndikusiyirani ndikufusani pakali pano kuti mukhale muchita reflect tikasiya program mwina ikati kuti tikuchitapo chani komabe mafuna ndikupempheni kuti tikhazikise maprogramu kapena ndondomeko apati makambo zonena kuti dziko lamalo lakhazikisa ndondomeko ya imene yoti yothandizira kuti achinyamata tenge nawo gawo pa nkhani za mtendere komanso chitetezo ife mmadera mmene tili kaya tikuyamba za boma mmene tili dera limene tili ngati kwa tiye tikupanga poyani so tiye ndikhazikiseni ndondomeko zimene tithandizire kuti dziko lino tilimange dziko lino likhale labata ndi mtendere zikomo kwambiri
zikomo amonsoto ndithu aumvera ndimene tamalizira programu yathu yapadera pano pa YS ndipo anthu asiye ndithu manamba awo kwanonse mwina amene mukufunitsisa zoti mwina mutapezako thandizo ina ake kwanonse amene mukufuna kulumikizana ndi Arita mungathe kuwayimbira pa 0943400049 ndipo kumbali ya Kenneth 0833289776 zionje
ya ndichonjo ndicho
chabwino 0833289776 komanso ndithu kwanza thona za nyamata ndoti 0920219633 komano ya abrinda naiwala ndangulemba maziro pachamati
0844 58
508 0844 58
508.
Chabwino. Ndokuti mwina sena gamandi peza ndotundi zangu kule mbira nzoti mwina kwa chitika easy. Ndoti mutano kuona zoti mwa tani za motani.
Kapena mzango ti itanasi.
Eya. Ndokuti zangu kasa nditendi program ina. Ita wazo nditonve ya kutu mnali pa minivo. Eya, muna sanka nditu wa FM. Muna siya nditu mawele sena wa kumando muna sanka wa FM. Kumaso nditu tadurabo nzeru zina ndisi. Na umaso nditokozi kwa nusi ya mini muna tumiza maotenga ano. Piti za nditu kumvira wa FM. Ifedu kufuniani siku lo pampana atapita.
Zako ndi wako yemwe.
Manifest.
Nanga bwanjizi kama ndijitikira izi mango yanganira yeah.
Ujibande kanda esesa kuma mpamvu zangazi kubele wela yeah.
Inendi